Maundu ma matuko ma tene wa keri murango wa 23. Na riri mwaka wa mugwanja ri Jehoiada agikikira hinya akioa anene athigari igana nao ni Azaria wa Jehoramu na Ishumaeli wa Jehohanani na Azaria wa Obedi na Maseia wa Adaia na Elishafati wa Zikiri akirikanira kirikaniro nao nao magegethie kundu guothe kuu Juda makiongania arawi matura-ini mothe ma Juda ona anene anyumba cia maithe ma andu a Isiraeli magicoka magikinya Jerusalemu na kiokirindi kiu giothe kia andu gikirikanira kirikaniro na muthamaki kuu nyumba ya Ngai thiinie nake Jehoiada akimera uu atiriri muru wa muthamaki niwe uyu na niwe uguthamaka ota uria Jehova aritie uhoro ukonie ariu a Daudi undu uria mugugika ni uyu ati gicunji gia gatatu gia thinjiri Ngai ona arawi aria maritonya guku muthenya wa thabatu kirangire muromo nakio gicunji kiria kingi gia gatatu kirangire nyumba ya muthamaki nakio gicunji kiria kingi gia gatatu oroguo kirangire kihingo-ini gia gitina nao andu aria angi othe maikare o kuu nja cia nyumba ya Jehova no mutikanareke mundu atonye nyumba ya Jehova tiga o athinjiri Ngai na arawi aria megutungata kuo acio ni matonye ni undu ni amure no riri andu aria angi othe ni maikare o makirangiraga ni undu wa Jehova nao arawi marigicirie muthamaki na miena yothe o mundu anyitite indo ciake cia mbara na guoko na mundu ungi ona uriku uria uritonya nyumba ni oragwo na muikaria muthamaki agitonya nyumba theinie ona akiuma nja nao arawi ona ajuda othe magika kuringana na maundu mothe maria Jehoiada muthinjiri Ngai amathite nao o mundu agikioya andu ake aria mari a kwambiriria wira wao kuu muthenya ucio wa thabatu hamwe na aria mari akuinuka muthenya ucio wa thabatu nigukorwo Jehoiada ndetikiririe acio maninite ituanero riao methiire nake Jehoiada ucio muthinjiri Ngai agikirutira anene aria mathaga thigari igana matimu na tuko ona ngo nene iria ciari cia muthamaki Daudi o iria ciigitwo kuu nyumba ya Ngai nake agikiarania andu othe wega o mundu anyitite indo ciake cia mbara na guoko kuma o mwena wa urio wa nyumba iyo o nginya mwena wa umutho wayo megiritanitie na kigongona ona nyumba iyo ona mari hakuhi na muthamaki mamurigicirie hindi iyo magikiruta muru wa muthamaki makimuigirira taji mutwe na makimunengera ibuku ria uira nao makimutua muthamaki nake Jehoiada na ariu ake makimuitiriria maguta makiuga atiri Ngai arotoria muthamaki witu nake Athalia aigua inegene ria andu magitengera makigocaga muthamaki ri agigitonya hari andu acio kuu nyumba ya Jehova theinie agicuthiriria akiona ati muthamaki ni kurugama arugamite handu hatugiru iguru hau itonyereini ria nyumba nao anene a thigari ona ahuhi macoro magakuhiriria muthamaki nao andu othe a bururi ucio magagikena makihuhaga turumbeta onao aini magatongoria andu aria mainaga nyimbo cia kugoca Jehova makihuraga inanda hindi iyo Athalia agigitemburanga nguo ciake akianirira na mugambo munene akiuga atiri ino ni ndundu yanjikanirĩrio ni ndundu yanjikanĩrĩrio nake Jehoiada muthinjiri Ngai agigitithia anene a thigari igana igana aria maigitwo marorage mbutu cia ita akimera atiri ni agerio gatagati ka mihari ya andu na mundu o wothe uria urimurumirira ni oragwo na ruhiu rwa njora ni undu muthinjiri Ngai oigire atiri menyai mumuragire guku nyumba ya Jehova tondu ucio magikimweherera nake agikinya itonyero-ini ria kihingo kia barathi o kuu nyumba ya muthamaki nao makimuragira ho. Nake Jehoiada agikirikanira na andu othe ona muthamaki ati nimegutuika andu a Jehova. Nao andu othe magegithie nyumba ya Baali makimitharia ona makiunanga igongona ciayo ona mehianano yayo. Onake Matani muthinjiri Baali makimuragira o hau mbere ya igongona ciayo. Nake Jehoiada agicoka agitua andu amwe anene matuike aroli a nyumba ya Jehova. Nao maroragwo ni athinjiri Ngai aria arawi o aria Daudi agayukaniirie ku nyumba ya Jehova. Niguo marutagire Jehova mahaki ma njino o ta uria kwandikitwo watho-ini wa Musa. O makiinaga na magikenaga o ta uria utavaleri wa Daudi watarie. Ningi akiiga andu a guikaria mirango ya nyumba ya Jehova nigetha gutigatonye mundu ona uriku withahu umanite na undu ona uriku. Nake agikio anene a andu igana ona athani ona farothi ao ona andu othe a bururi ucio. Nao magikurukia muthamaki mamurutite nyumba ya Jehova. Nao magikigara kihingo-ini kia mwena wa iguru magikinya nyumba ya muthamaki magikariria muthamaki giti kia uthamaki. Tondu ucio andu othe a bururi magikena na rio itura rigikara ritari na ngui. Nao makiuraga Athalia na ruhiyo rwa njora.